bagge bagge tile. Bakulu mila bozinda bagge bagge tile. Patungambilo to minangasi, ngizongana. Patutengimo to minangasi, ngizongana. Bakulu mila bozinda bagge bagge tile. Bakulu mila bozinda bagge bagge tile. Patungambilo to minangasi, ngizongana. Patutengimo to minangasi. Bakulumila bozinda bagge bagqedile. Bakulumila bozinda bagge bagqedile. Patungambilo to mina ngazi ngizongana. Patungengimoto mina ngazi ngizongana. Bakulumila bozinda bagge bagqedile. Bakulumila bozinda bagge bagqedile. Patungambilo to mina ngazi ngizongana. Patungengimoto mina ngazi. Kuluma kakhulu angikhona ukwenza next ningihleli nasentanyeni nithi ngibambi lotho ngibambi lotho nithi ngithenga imoto thenga imoto mina le ndaba yenu yokhuluma kakhulu angikhona ukwenza next ningihleli nasentanyeni nithi ngibambi lotho ngibambi lotho nithi ngithenga imoto thenga imoto
Ngikwazi ukuthi imoto engahamba ayikhonkoda izinja Sikhonkode hambayo oh, oh. Sikhonkode hambayo oh, oh. When I'm gonna wami pusha Umtalo uzosnika manda Umtalo uzosnika manda Umtalo uzosnika manda
Bakulumila bozinda bagge bagqedile. Bakulumila bozinda bagge bagqedile. Patungambilo to mina ngazi ngizongana. Patungengimoto mina ngazi ngizongana. Bakulumila bozinda bagge bagqedile. Bakulumila bozinda bagge bagqedile. Patungambilo to mina ngazi ngizongana. Patungengimoto mina ngazi. Bakulumila bozinda bagge bagqedile. Bakulumila bozinda bagge bagqedile. Patungambilo to mina ngazi ngizongana. Patungengimoto mina ngazi ngizongana. Bakulumila bozinda bagge bagqedile. Bakulumila bozinda bagge bagqedile. Patungambilo to mina ngazi.